intuthuzelo enjani engena ezinhlizweni zethu. Khaya lam lihlehle ngaphesheya kwethuna ngale. Intseni ezukileyo xa uYesu ebuya. Xa zonke imvumi na bonke abahlanguliweyo bakungena phaya. Baze bacule ngokunika imbeko inkosi iyakuba intoni na leyo. Siyakuthetha ilwimi elinye phayana. Umzana uKupfa akasayi kudinga uba aguqulele intetho. Wonke umntu uza kuthetha ilwimi laseKanani. Oh, kumangalisa kunjani. Kwaye kucinge nje oku kuzawube kukufutshane. Kuzawube kukufutshane nje. Kwaye ngobabalo singabalelwa phakathi kwabo abuThixo athe wababiza baphuma. Abo athe wabonisa kubo inceba. Usibonise uthando ukuze sikwazi ukuza kuye. Kwaye ngokuba esithandile kuqala nathi ngokunjalo singamthanda ngeentliziyo zethu zonke. Ndinqwenela ukuba olu thando lukaThixo lungaba nentumekelelo kwingaphakathi lethu njengoko lalinjalo kuye ukuza kuthi. Kakuhle kakuhle iluthando olunye ungacinga nje ukuba olu thando lukaThixo belunokuba nentumekelelo evela kuthi iya kuye njengoko kwakunjalo ngokuvela kuye ukuza kuthi. Wekuya kuba ntoni na esentliziyweni yethu nakubo ubomi bethu. Inkosi ithi ngako oku lonke ihlabathi liyawukwazi ukuba nina ningabafundi bam ukuba nithe nathandana. Uthando olucocekileyo olungcwele oluhamba ngaphaya kwento yonke engumntu ndiyalinqwenela. Izibhalo ezingcwele zithi uthando lukaThixo luthe lathululelwa ezintliziyweni zethu ngawo umoya oyingcwele. Banintsi abathi bathe bamamkela umoya oyingcwele kodwa ukuba olu thando lungcwele ayilulo oluqhubayo kwaye liyasilela kuko konke. Ngoko nokuthetha ngeelwimi ezintsha nezindala oko kufana nentsimbi ekhenkcezayo engasayi okanye kufana neemele engaphethanga nto. Ngoko uyakwazi xa ingxolo injalo uyazi uba akukho nto phaa kwesasiphatho. Kukuphela zizitya zomongameli ongcwele ezithi zigcwaliswe ngamandla akho. Lihamba kanjalo iculo. Ndiyathemba ukuba nonke niziva nikhululekile kwaye niyaqaphela ukuba namkelekile kule ndawo. Asilulo olu hlobo lwabantu abanika kakhulu abathetha kakhulu ngomsebenzi wezinto ezibekiweyo apha enkonzweni ngokuba sinika ixabiso elikhulu eluvakalisweni. Kodwa siyavuya ngalo lonke ixesha xa silibona nilapha nonke kwakhona. Njengoba umzana uBranham watshoyo kumele ibe ngumoya olungileyo yonke into ihambisane kakuhle imfundiso ubomi kakuhle kakuhle yonke into eyebandla kunye nobukumkani bukaThixo ekumele ivumelane ize ivumelane nelizwi likaThixo ize ibe kobubunye bungcwele. Sikuthethile izolo kubantu abatsha bebelapha owona mnqweno wethu ngulo ukuba uba sibe libandla lesibhalo njengoba kwakunjalo kwibandla langaphambili. Kwaye sinyaniseke ngokwaneleyo ukuba sithi asikafikeleli phayana okwangoku ukuba sisesendleleni yethu, kodwa sisendleleni yethu kwaye asifuni ukuma nje ngokomoya, kodwa sifuni uhamba phambili ngoncedo lukaThixo side sibone isithembiso sokugqibela sizaliseka. Ayikho into yakushiyeka ingazalisekanga kuko konke oko iNkosi ethe yasithembisa. Sifundile saphulaphula kuwo onke imiqolo emashumi amathathu anesixhenxe kwindumiso isahluko samashumi amathathu anesixhenxe, kwaye bekukhona amagama asentloko amaninzi kuko. Ungawuthi ngokuqinisekileyo ukhumbule oko, kwaye kumele nje ummangaliswe bubulumko bukaThixo kuko konke okungqungileyo, kuko konke okubandakanywe bubulumko kunye nenkathalo kaThixo ethatha lonke ithuba ibale ngalo. Ebeyakuba phi na umbuzo, umbuzo weBhayibhile ongasoze ufumane impendulo evela eBhayibhileni. UThixo ulungisele yonke into, ucinge ngayo yonke into. Kubalulekile uba sithi nathi ngokunjalo sithathe la mazwi siwafake entliziyweni. Thembelani enkosini, nenze okulungileyo. Lilizwi elinjani? Kwakhona nakwakhona imeko kunye nezithembiso ziyadityaniswa. Bambelela enkosini kwaye uya kukunika umnqweno wentliziyo yakho. Nikela indlela yakho enkosini uze uthembele kuwe, uza kuyenza uba ifezeke. Ngamanye amaxesha siye singabi sabona ukuba masiqhubeke kanjani ezindleleni zethu. Emva koko ibe lilizwe linjalo lentuthuzelo. Nikela indlela yakho enkosini, uthembele ngokunjalo kuye, kwaye uya kuyenza ukuba yenzeke. Singakholwa oku konke ngokuvela kwinzulu zentliziyo zethu. Sikubange ngokwethu, sikubangela thina. Siphumla enkosini, ulinde ngomonde, ulinde yena. Ungangxami ngokunjalo nje sisifunde sonke. Ndithe mhlawumbi ndafuna ufunda izibhalo ezibini, kodwa bendifuna ukuthumela esinye phambi kwezi zibini. Ivela pha kwileta ekwabaseKolosi isahluko sokuqala umqolo amashumi amabini anesine, kwaye mhlawumbi kude kube kumqolo amashumi amabini anesithandathu. Ngoku ndiyavuya ezintlungwini zam ngenxa yenu, ndikuzalisa kanye okusileleyo kwiimbandezelo zikaKristu enyameni yam ngenxa yomzimba wakhe olilo ibandla. Endaba ngumlungiseleli walo mna ngokugosisa kukaThixo awandigosisa ngako kuni ukuba ndilizalise ilizwi likaThixo. Masimeni apha nje okwethutyana. UPaulos wayesazi ukuba ubekwe ekukhonze enkonzweni kaThixo ebandleni, uba wamkele ulungiselelo umsebenzi ovela kuThixo, kodwa hayi ngenhliziyo kodwa kwingaphakathi. Kodwa nansi into ethetha ona lamazwi ukuzalisekisa ilizwi likaThixo. UThixo wenza zonke izinto ngokwelizwi lakhe. Uthethe yonke into ukuba ibekho ngelizwi lakhe elikho kwindawo zonke. Uyalele yonke into ngelizwi lakhe. Uthethile kwaze kwenzeka. kwaye zonke izinto umlomo wakhe azithethileyo ziyakushiyeka ngonaphakade. Ngoko yayinkosi eyathi ililizwi laba yinyama. Ngoku singumzimba wenkosi ibandla. Ilizwi likaThixo kumele likwazi ukuthatha ukumila ngaphakathi kuthi izithembiso kumele zifumane ukuzaliseka kwazo. Kwaye njengoba ibonakalisiwe apha, endithe ndaba ngumkhonzi, endaba ngumlungiseleli walo mna ngokugosisa kukaThixo awandigosisa ngako kuni ukuba ndilizalise ilizwi likaThixo. Andazi nokuba singayifumana kakuhle okanye siyihlele kakuhle yonke le nto kwelithuba, kodwa ilolo hlobo nje uba zonke izinto bandakanya kwa ibandla sele kubekiwe kwendlalwa kwamiselwa elizwini, kodwa kwasekuphumnyeleliseni kwalo kunye nogxwilo. Ndingathanda ukuqhubeka apha kule ntsini size sifumane amazwi ambalwa enkuthazo ngokuvela kwivangeli kaMatewu sahluko seshumi nesibhozo. Apha sinikwa umkhombandlela ngokuvela emlonyeni wenkosi ekuthini kumele senze ntoni kwaye kumele siziphathe kanjani. KuMatewu sahluko seshumi nesibhozo ngokuvela kumqolo wa 21. Kwandula kweza uPetros kuye wathi, Nkosi, koba futhi kangaphi na umzalwane wam endona ndimxolele, kodwa kube kasixhenxe na? Athi uYesu kuye, andithi kuwe kodwa kube kasixhenxe, ndithi kodwa kube kama 70 aphindiweyo kasixhenxe. Ngenxa yokuba ukumkani bamazulu ufanekiswa nomntu ongukumkani owafuna ukubalelana nabakhonzi bakhe. Kuthe ke akuqala ukubalelana nabo, kwaziswa kuye omnye onetyala leetalente ezingama 10,000. Kuthe ke ekubeni engenanto yakuhlawula, yathi inkosi yakhe makuthengiswe ngaye nangomfazi wakhe nangabantwana bakhe nangento zonke anazo kuhlawulwe. Wawa phantsi ngoko umkhonzi lowo waqubuda kuyo esithi, Nkosi, khawundenze kuhle, ndokuhlawula lonke. Yasikwa ke yimfesane inkosi yalo mkhonzi, yamkhulula yamxolela ityala elo. Uphumile ke lo mkhonzi wafumana nomnye wabakhonza kunye naye obenetyala kuye ledanariyo ezilikhulu, wambamba wamkrwitsha esithi, ndihlawule ityala unalo. Wawa phantsi ngoko ezinyaweni zakhe lo obekhonza kunye naye, wamana embongoza esithi, khawundenzele kuhle, ndokuhlawula lonke. Akavumanga ke waya wamphosa entolongweni ade alihlawule ityala elo. Bathi ke abo babekhonza kunye naye bakubona oko kwenzekileyo baba buhlungu kakhulu, beza bayityela inkosi yabo konke oko kwenzekileyo. Aza inkosi yakhe imbizele kuyo yathi kuye, mkhonzi ndini ungendawo, ndakuxelela lonke elatyala ekubeni wandibongozayo. Ubungamelwe naku kuba ube nenceba nawe kokhonza kunye nawe njengokuba nam bendine nceba kuwe. Yaqumba inkosi yakhe yamnikela kubathuthumbisi ade alihlawule lonke ityala lakhe kuyo. Wothi nobawo osemazulwini enjenjalo kuni ukuba anithanga nonke ngabanye nabaxolela abazalwane benu iziphoso zabo ngeentliziyo zenu. Lo ayingomzekeliso nje kodwa lilizwi elibaleke kakhulu kwaye siyaqaphela limanywe kunye nothando olungcwele kuba yintoni uxolo xolelo olungcwele lufana lunjani. Ukuxolelwa okupheleleyo kwetyala ukuvunyelwa ukuba uhambe ukhululekile kodwa kumele siqaphele omnye komnye kuba umzane wethu uyakwazi ahambe ekhululekile ukuba ebethe wanetyala kuthi ngendlela nathi esinokuhamba sikhululeke ngayo thina esinetyala sonke phambi kwenkosi. Kwaye apha umsindisi wethu ngokukhethekileyo nje ugxinise oku mva koko inkosi yakhe emva kokuba athe wambiza wathi kuye, o wena mkhonzi okhohlakeleyo ndiye ndaxela lonke ityala lakho ngokuba ubundicelile. Siza enkosini sizokumcela sicela uxolo size sikwamkele ngovuyo emva koko kwenzekeni ngoku sibambane nalowo othe abe netyala le nto ethile kuthi simkrwitshe. Ithetha ngolo hlobo apha ndizayifunda kwakhona ukuze wazi ukuba kubhalwe ngolu hlobo. Mqolo wamashumi amabini anesibhozo uphumile ke lo mkhunzi wafumanana nomnye wabakhonza kunye naye obenetyala kuye leedanariyo ezilikhulu wambamba wamkrwitsha esithi ndihlawule ityala onalo. Ungabona ukuba le ndoda yayingenako ukuqonda uthando lukaThixo malunga nokucinywa kwetyala noxolela. Wayingayazi nokuyazi ukuba unikwe inceba kungenjalo ebengenakuziphatha ngolu hlobo kunye nomzane wakhe. Ewe, omnye umntu wayengenakuhamba emva komnye kodwa uba kunokwenzeka ngenye ixesha. Kwaye ndicinga uba kukhona isifundo esikhulu kuko oku. Ndizama ukuthi kunakukwenzeka ukuba sibambane sibe nenzondo omnye komnye kwaye ngokuqinisekileyo akumelanga uba kunjalo ngendlela uThixo angakhanga baye le nto kuthi kuKristu. Kodwa uthe ngokulula waxola lonke ityala, ityala lomnye laba lincinci ngokufaniswa kwelomnye. Yayizitalente ezingamawaka alishumi ezazikhona zilityala. Apha yayintoni? Yayizipeni ezilikhulu. Ungazama ube nombono nje waloo nto. Into ethe yacinywa yaxolelwa komnye endaweni yokuba avuye ajambajambe uyotsibela umqala womnye uthi mamela ngoku lityeli lakho. Endaweni yokuba avuye uba uthe waxolela kwaye ityala lakhe lithe lasuswa andazi nokuba sicinga ukuba inkosi ithetha nabanye abantu okanye singakholwa ukuba uthetha nawe kunye nam namhla ngalo eli lizwe ngendlela athethe ngayo kubafundi bakhe kunye nezihlwele emva phaya uthetha nathi namhla. Ukuba sifikela kwinqaku apho ilizwi likaThixo lingasenanto eliyithethayo kuthi kwaye siligqithe, ntanda, ngoko isilumkiso siphezulu kakhulu ngelo xesha. Yanga ixesha lingabuya apho lonke ilizwi likaThixo lithetha nathi kwaye yonke into siyifundayo eBhayibhileni kumele ibe nento eyithethayo kuthi ngale ndlela. Ngokunjalo sawufumana indlela oba sijongane noThixo. UThixo ujongana njani nathi? Ingaba sijongana njani nabamelwane bethu? Abamelwane bethu bajongane njani nathi? Masisifunde isifundo apha kweli bali uba iNkosi isishiye apha uba asixoleli kuphela amatyeli asixhenxe kodwa amatyeli angamashumi asixhenxe ephindwaphindwe kasixhenxe kwaye oko kunintsi kakhulu. Ngubani unako ukwenza oko? Kuphela ngulowo ekungakhange kubalelwe kuye sono, ngokuba akabaleli nto kumhlobo wakhe nakumzalwane nakumkhonzi wakhe. Olu luxolo oluyinyaniso, engabaleli nanye into ngokuchasene nomzalwane, engongezi nanye into kwityala lakhe ngokulongeza kwangaphandle, kodwa ngokulula nje ugqithisa olu xolelo uThixo athe wasinika lona size silwenze kubo ubomi bethu. Ewe, ithetha ukuthi le nto asikuthabatheli nje entliziyweni into ebhalwe kwincwadi yesibini kuPetros isahluko sokuqala, kodwa ukuba siyamcela uThixo ukuba akwenze inyaniso engcwele ngaphakathi kuthi. Incwadi yesibini kuPetros isahluko sokuqala usuka kumqolo wesithathu. Nibona nje ukuba amandla akhe obuThixo asiphile zonke izinto ezisingise ebomini nasekuhloneleni uThixo. Ngako ukumazi lo wasibizayo ngozuko nesidima, esithengezo zinto saphiwa amadinga amakhulukazi anqabileyo ukuze ngawo nibe ngamadlelane ngemvelo yobuThixo, nisinde ekonakaleni okukhoyo ehlabathini ngenkanuko. Lo mqono ubaluleke kakhulu kunjalo nawo ukuba sisinde kwinto esirhuqela ekonakaleni ukuba sibe ngabaxhamli bemvelo engcwele. Kwaye le ayonto esingayicinga nje ngayo, yinto ekumele sibe namava size siyamkele. Kutheni indoda ibhala pha kwincwadi yezenzo mhlambi kuluka ukuba thina siyintlahlela kaThixo? UPawulos ukuxelile naye oko kunjalo ukuba sithe sazalwa nguThixo, ngoko kumele sithwale iziphumo nemvelo zoba wethu osemazulwini. Abantwana basemhlabeni abafani bakuthathe benze ngendlela abenza ngayo abantu, ngentetho ethi ngokomoya abantwana bakaThixo benza ngendlela kayise wabo kwaye uba wethu usezulwini. Kwaye sifuna imbewu yelizwi ukuba iwele ngaphakathi kuthi kwaye umoya kaThixo uvelise le mbewu ingcwele ivelise ubomi kwingaphakathi lethu, ukuze nathi ngokunjalo sibe ngabaxhamli bemvelo engcwele. Kungenjalo bonke ubomi bethu buya kugcwaliswa zinjongo ezilungileyo, kube kanti ekupheleni kwenjongo zethu ezilungileyo zizawukonakaliswa. Kubele sibe namava ethu ekumele ukube anzule kuThixo ukuba sibe ngabaxhamli bemvelo engcwele. Iqhubeka ithi ewe ngenxa yoko nakuba niqokele ukukuthala konke yithini elikhulweni lwenu nongezelele isidima sekunjalo nje awunokuphumla uthi kuzabe kulungile hayi goko sinomnqweno onzulu kwingaphakathi lethu ukuba asikhange sibe ngabaxhamli bemvelo engcwele kodwa zonke iziphumo zityhiliwe kuYesu kubomi buka Yesu Kristu ngokunjalo zingatyhilwa kubomi bethu nakuba niqokele konke yongezelelani elikholweni lenu isidima esidimeni ke ukwazi ekwazini ke ukuzeyiseni ke umonde emondeni ke ukuhlonela uThixo ekuhloneleni ke uThixo ukuthanda abazalwane ekuthandeni ke abazalwane ukuthanda abantu bonke olu ludweliso nje ukuba selelwazisiwe kuthi apha impawu ezezobomi bomoya obungcwele abo wonke umuntu ngamnye kumele zivele kuye ezimpawu okokuqala kuko konke lukholo ngokuba lungekho ukholo akukho kuhambela phambili kodwa ukholo kumele angalume endaweni inye kumele sazi ukuba kukhona ukukhula kokomoya ngalo ubabalo lukaThixo kwaye akukho mntu unako okanye kumele ame kumava amanye kodwa ukuba kumele sihambele phambili ithi apha ithi ewe ngenxa yoko nakuba niqokele ukukhuthela konke yithini elikholweni lenu nongezelele isidima emva koku yaqhubeka iqhubeke yintoni isidima kahle kahle ezi zimfuneko ezingcwele zonke ngokunjalo kongeza isidima apha esidimeni xa ungezele kuko makulandele ukwazi kunceda ntoni ukwazi okungakhange kusekelwe esidimeni kuyanyamalala ekupheleni ukuba uvuthela kancinci ngoko ibhaluni iyagqabhuka hayi wonke umntu kumele ukuba alunge ngokobungcwele elikholweni isidima esidimeni ukwazi ekwazini ke ukuzeyisa ngokunjalo esi sisahluko nje esibalulekileyo ukuzeyisa ayo komiti yethu yomntu wonke nje kodwa ngalubabalo lukaThixo noncedo lwakhe kunaku kwenzeka oku asidingi uba sizame ukuzenzela sikunikiwe nguThixo cinga nje ukuba besinothi sizise zonke izinto kuThixo ngoku ebenakusinika ntoni andinanto endinokuyizisa wena uyiyo yonke into owonkosi njengoba lisitsho iculo siza nento angayidingiyo aze ayithathe kuthi ayijule emva kwakhe kulwandle lokulibala kodwa ngoko asinike yonke into eza kuma imihlaba yayo phambi kwakhe esidimeni ke ukwazi ekwazini ke ukuzeyisa ekuzeyiseni ke umonde emondeni ke ukuhlonela uThixo ekuhloleni ke uThixo ukuthanda abazalwane ekuthandeni ke abazalwane ukuthanda abantu bonke uyayibona enye isekelwe kwenye kwaye onke oku kuhamba ndawoninye emva koko ayisezonzame kwicala lethu kodwa luthando oluzibonakalisayo kwaye uthando lukaThixo luyakudala konke okokudingwayo kumntu ngamnye wethu kwaye kubuThixo kukuthanda abazalwane ekuthandeni abazalwane ukuthanda abantu bonke kodwa ngoku kumqolo olandelayo kuza uvuselelo kuba xa zikhoyo ezo zinto kuni zisanda zinenza ukuba ningangqeni, ningabi ngabaswele isiqhamo ekuyazini inkosi yethu Yesu Kristu. Kodwa lo osilela kwezinto uyimfama kwaye akanakubona okude, kwaye ulibele ukuba wayexolelwe kuzono zakhe ezidala. Ngoko ke ngcono bazalwane, makube kukhona nikhuthalele ukulwenza luqine ubizo nonyulo lwenu, kuba nakuzenza ezi zinto anisayi kukha nikhubeke, kuba ngokunjalo nophiwa ngokobutyebi ukungena ebukumkanini obungunaphakade benkosi yethu umsindisi uYesu Kristu. Sibonile umxhono, ngenyaniso nomnqweno nje omnye kwaye nesicelo esinye, kuba inkosi ingakubeka kube nzima kuzo zonke iintliziyo zethu ikwenze ibe ngumthandazo ongqalileyo osisicelo somthandazo ukuba size kuye sithi, Nkosi, sifuna uba yile ndlela oyithethe ngayo apha, kodwa asikabi njalo kwaye asinawuze sibe njalo ngokokwethu size sizifumanele ezi ziphumo ezizimo zomntu ogqibeleyo. Kodwa Nkosi, sebenza into kwingaphakathi lam ukuze kuzukiswe ubabalo lwakho olumangalisayo, kuze ilizwi lakho, umoya wakho, igazi libe nentsebenzo enamandla ngaphakathi ngaphakathi kuthi, ukuze into entsha, into engcwele inokuthi ivele, hayi nje ulwazi lwezinto esele zisazeka kuthi, kodwa lena kunye nenye zinxalenye kwakho, kunje ngomxokelelwano uphela, kwaye wonke umxokelelwano unamandla kulaa ndawo ibuthathaka kuwo umxokelelwano. Linoyolo ibandla, unoyolo ngawo wonke umntu, ukuba lonke uqhakamshilwano apha kulo mxokelelwano lingakwazi ukuba libe namandla lokumelana nawo sonke isilingo. Nonke niyakwazi uba kuhamba kanjani ngamanye amaxesha emhlabeni, ngokunjalo nangokomoya, apho kuza khona izilingo. Kwaye sikuthethile amatyeli amaninzi uba abo bangekafunyanwa zizo bazalifumana ityeli labo, bakhona abantu kubo ekubonakala ingathi ilanga likhanya ngokuvela ngokuhlwa lide lentseni, mhlawumbi ke ngentseni kude kuyoba ngokuhlwa, kuxhomekeke ukuba uphila kweliphi icala lomhlaba. Kodwa oko kuyaqhatha kwelinye ithuba, wonke umntu kumele acikidwe, ngelinye ithuba wonke umntu uyahlanjululwa. Ubomi bomntu abuhambisani nje bubotshelelwe ngetyatyambo, soloko ekhona ameva ambalwa axutywe phaa kwezantyatyambo zintle, kwaye kumele uqaphele ngokuba imbonakalo intle yona, kodwa imeva elisecakwayo alihlanga kwaphela. Masizilungiselele ngako oku, abo bangekajongani nezilingo bazalifumana ityeli labo, omnye ngale ndlela, omnye ngaleya. Abo bangekathobeki bawukuthobeka. Yonke into uThixo athe wayiplana, eyiplanela thina, iza kwenzeka. Ngamanye amaxesha ayenzeki zingekho into ezithile, ngokuba ayikho into ezizelayo. Nditsho nakwizilingo, amadoda akwaThixo athe azibonakalalisa kwade kwasekupheleni kobomi babo, masibakhumbule. Nokuba babe kuqolomba wengonyama, nokuba babe kwiziko elivuthayo, okanye onke amadoda akwaThixo nezilingo kwakumele ajongane nazo, kwaye siyazi ukuba babenokuthi nokuba uThixo wethu akagcini azasihlangule. Yazi oku Nebukadnezar ukuba into emiselwe ngesandla somntu ayinguye uThixo ophilileyo simkhonzayo, sisithixo kwaye asikuguqa kuyo. Icacile ukuba indoda enjalo ke ngoko ingacaphuka, iziko elivuthayo lenziwe shushu kumatyeli asixhenxe, kodwa uThixo nguThixo kunjalo odlulisa emilileni, kwaye imililo evuthayo yokuvuba unzima kumele sigqithe kuyo, kwaye yena uyakukhonza ukuba asihlambulule siphume sicocekile. Nonke niyazi ukuba xa igolide yenziwa ukuba ilungiswe kakuhle inyibilikiswe, kuye isuke le nto imdaka, kushiyeke le nto eyinyaniswe nexabiso enokusebenziseka. Kwaye ukholo lwethu luyakufunyanwa luluhle lunqabile ngaphezu kwegolide enyibilikiswe emlilweni. Kwaye ithi kumyalezo wesigaba sokugqibela sebandla thi ndicebisa ukuba undithengele igolide, kwaye igolide kaThixo ngokuqinisekileyo ithe yanyibilikiswa kumatyeli asixhenxe. Ngoko masizithathe izinto sizisentliziyweni. Okokuqala, uthando lukaThixo ngathi lithela chi kuxolelo olugqibeleleyo ekucinyweni okupheleleyo kwetyala lethu. Umbhalo wesandla walana nathi uthe wakrazulwa, kwaye idonga elisahlukanisayo lisusiwe. Nabani owamkela uxolelo uyaligqithisa. Kumele ndicinge kwakhona malunga nalo mqolo wokugqibela othe wavakala njengomgwebo, umqolo wamashumi amathathu anesihlanu sele siwufundile. Kodwa ukuze ungaphumi entliziyweni zethu nezikhumbuzo zethu, ndizayifunda kwakhona. Ngokunjalo uba wam osemazulwini uya kwenza kanjalo kuni, ukuba nithe nina ngeentliziyo zenu anamxolela wonke umntu umzani wakhe izikrego zakhe. Kwaye lowo uthe waxolela ngentliziyo unokuqhubeka athande ngentliziyo. Abo bakwazi ukuqhubeka bethanda ngentliziyo banako ukuqhubeka bexolela amatyeli asixhenxe aphindwe kasixhenxe. Nonke niyazi bakunjani kuthi sonke kwenye ityeli oku kuyaxheshwa ibe kokuya, kusoloko kuhambisana, ayisoloko kufana. UThixo ngokunjalo siyazi ukuba sisengabantu kwaye sisesemhlabeni kwaye ngamanye amaxesha sisancunyiswa zizinto zasemhlabeni, kumele singakuhoyi konke okuya. Apha intshumayelo yasentabeni ithi kuMathewu isahluko sesithandathu usuka kumqolo weshumi nesibini, usixolele amatyala ethu nje ukuba nathi sibaxolela abo banamatyala kuthi. Ungasenzi ukuba siwe ekulingweni, sihlangule enkohlakalweni, ngokuba bubo bakho ubukumkani. Ukuba ani ngokuba bobakho ubukumkani namandla nozuko asekuwa maphakathi. Amen. Kuba xa nithi nibaxolele abantu iziphoso zabo, uyihlo esemazulwini wonixolela nani. Ngoku kumele sithathe yonke into uThixo asixela yona siyisentliziyweni, size sizicikide kwakhona nakwakhona. Sithi Nkosi, ingaba siye sahambisana nako konke na oku, singakwazi ukuma kwimihlaba elungileyo phambi kwakho emva koku? Ingaba sithe saba ngabaxhamli bemvelo engcwele? Njengoba usazi ukuba inkosi yethu yaza ngokumntu yembatha umzimba wethu ukuze sikwazi ukugqitha sigqithele kwimvelo engcwele, emva koko ngalo uvuko samkele umzimba ozukileyo lo siya kuba nenkosi ngonaphakade. Yanga uThixo angasinika uba into ethethwa lilizwi lakhe ingakholwa sithi sonke ukuze ikwazi ukuphumelelisa into ebithunywe ukuba iyenze ngokwelizwi kakhona kwabaseKolosi sahlo sokuqala endithe ndaba ngumlungiseli wazo njengokugosisa kwanikelwa kum nguThixo ngokubhekisele kuni ukuzalisekisa ilizwi kaThixo ngokugqibeleleyo ilizwi kaThixo ligqibelele uThixo ukutshilile ngendlela egqibeleleyo nditsho nokuba izitshilelo zize kancinci kancinci kuqala ukuba sikudibanisa konke namhla ngoncedo lwenkosi ngoko siyabona phambi kwethu isityhilelo esigqibeleleyo sikaThixo kuYesu Kristu siyabona phambi kwethu isityhilelo esigqibeleleyo selizwi lakhe kunye nentando yakhe kwaye ngalukholo sele sibona phambi kwethu ukubonakaliswa kwabantwana bakaThixo abokubhalwe ngayo kwabaseRoma isahluko sesibhozo ukuba yonke indalo iyancwina ilinde ukuba abantwana bakaThixo babonakalaliswe sele singabantwana bakaThixo ngako oku kumele kubonwe kakuhle kumele kutshilwe kwaye nonke niyazi ukuba egama lithi isityhilelo i-apokolipsi andisazi isiGrike ungabi naxhala azange ndasifunda nam ngokunjalo kodwa ithetha nje ukuthi ukutshilwa ukutshilwa isityhilelo i-apokolipsi ukutshilwa into etshiliweyo iye yatshilwa uba iBhayibhile ibigqunyiwe ngale tshefu kwaye bekumele uqikelele ujongajonge kuyo into engaphantsi ngethuba ukutshilwa kusiza akusekho mntu ekumele aqikelele okanye ajongajonge wonke umntu uzawuyazi uba yintoni ezekhanyeni ntanda xa uPaulus ebhala ngelaa xesha eqhutywa ngumoya ukuba yonke indalo ilinde lo mini xa abantwana bakaThixo oonyana bakaThixo nonke niyazi uba kuthetha ukuthini ngako oko umntu ogqibeleleyo esiza emlinganisweni sesimo sokuphelela kaKristu kuphuma kuyo yonke into engesenxalenye yokuncancwa kodwa ibe iguqulelwa kumfanekiselo kaThixo ngokuvele ecaceni yecaliceni vele enyanisweni kuye enyanisweni uba uPawulos ebesekubhalile oku emva phaya kwaye unokuthi ngokuxhesha akulinde oko singaphila kwixesha apho kuya kuthi ngokuqinisekileyo kutshilwe inye into eqinisekileyo ipercent ezilikhulu ngokuqinisekileyo yonke into ekumele yenzeke iza kwenzeka kwesi sizukulwane kodwa kuqinisekile ngendlela uba akukho mntu waziyo ukuba esizukulwane siya kubakho kude kube nini ndifuna uthetha oku ngokucacileyo kwaye ngenjongo hayi kuba umntu usuka apha aqale abale athi he esi sizukulwane saqala ngo-1946 okanye ngo-1948 okanye ngo-1930 okanye ngo-1933 anawumdla nakukwenye yezo zinto ndinomdla kuphela entweni enye sisizukulwana enso isiprofeto seBhayibhile sifumana ukuzaliseka kwayinkosi yethu ithe xa nibona zonke ezi zinto zisenzeka ngokophakamisani iintloko zenu ngokuba niyazi ukuba intlawulelo yenu isondele asinanto yokwenza nokubala ndiyavuya ukuba yayingona mxholo wambi kakhulu esikolweni kwaye khona abantu abacinga ba ndinguchwephesha kweze sibalo ngoko ke londo into yokuba umuntu azivise kamnandi uThixo wethu unenjongo ezilunge kakhulu kunye nathi ukuba kunganzima ukuba sijongane nako oko yeka nje kukodwa uba sikugcine kwaye uyaqinisekisa ukuba ekupheleni umtshakazi ozukileyo olilizwi egcwele ngumoya kaThixo kuyawumela uba uguqulelwe kumfanekiselo wenkosi yethu oza kukhokhela aphuma ayokudibana nomyeni njengomtshakazi olungiswe kakuhle okanye othe wanyuselwa emafini ezulu andazi ukuba sisadinga umntu ubahambe phambi kwethu basikhokhele inkosi yethu ethe yehla izokusihlangula wathethile la mazwi ndiya kulakha ibandla lam kwaye namasangwe labafileyo akayi kuloyisa ngokunjalo uthe ndiya kunilungisela indawo kwaye ndiya kubuya kwakhona uba ndinamkelele kum ngokwam ukuze apho ndikhona mna nibe khona nani uya kubuya kwakhona uzawubuya ngokukhawuleza ngawo la mazwi kumele kwaye singathuthuzalani masisebenzise ixesha elisashiyekileyo ukuba sisondele enkosini ukuze sikwazi ukulunga xa inkosi ibuya ngenyaniso kungabikho ukuba sibanjwe yinto yalo mhlaba kodwa sisuswe njengoba umbhalo weculo ecula ndisuse ezinyembezini zomhlaba yenza kholo lam libe likhulu unike ingqondo enokholo uthathe undithathe ndonke Yesu wam yanguthixo angasebenzisa umyalezo wokugqibela unikileyo hayi kuphela uba asibize siphume kodwa ukusinika yonke into ethe yathenjiswa kweli lizwe kwaye yanga umoya ungenza ilizwi libe inyaniso ephilileyo uKristu ngaphakathi kwethu ngoko uyakuba lithemba lozuku usindiso olupheleleyo uxolelo olugqibeleleyo lumanyene kunye noThixo samkela ubomi obungunaphakade ikokwakhe ngonaphakade kodwa manivale ngako oku yanga uthanda uThixo athe wanalo ngathi elamenza ukuba asihlangule lingaba kuthi sonke ngokubhekisele kuye nangokubhekisele komnye nomnye ukuba oluthando lungcwele lukho ngaphakathi kuthi ngoku uyakwazi ukuba kubhalwe ntoni kwincwadi yokuqala uKorinte isahluko seshumi nesihlanu enesithathu ungakusebenzisa uba ucikide ukuba unalo na okanye awunalo ngokuba oku kukwenza okudweliswe phayana uThixo ufuna ukusinika yonke into ngalubabalo yanga igama lakhe lingadunyiswa liphakanyiswe ngokuphezulu kakhulu amen masimeni siyibulele inkosi ngeentliziyo zethu zonke ngawo wonke umntu ngalo lonke ilizwi lakhe ngaso sonke isithembiso ngayo yonke into masikwenze oku ngokholo unjalo sazisa izicelo zethu zomthandazo kanye kwakhona enkosini okwaziyo ukwenza zonke izinto ayikho into angenakwazi ukuyenza kwaye sele sivile ukuba sinako ukungena ngalukholo kwaye zonke izinto zinako ukwenzeka bawethu semazulwini ndiyakubulela ngokuvela kwinzulu yentliziyo yam ukuba sivunyelwe ukuba sihlangane phambi kobuso bakho ukuphakama kwethu kubuyela elithulwini apho sithathwe khona kodwa ngokholo sijonga phezulu kuwe apho siya kuba khona apho siyathi ukukhawuleza sibe khona nkosi ndiyakubona ukusilela kwami. Kwaye sonke siyakubona ukusilela kwethu. Mongameli othembekileyo, ukuba besinokuzinceda, besingenakudinga uncedo lwakho. Ukuba besinokuzisindisa, ubungenakudinga uba uze. Nkosi thembekileyo, asinakuncedeka kwaye sibuthathaka. Sixhomekeke kuwe. Kodwa siyakholwa, siyakholwa ukusixele kona elizwini lakho. Ndithe ndanihlangula, ndanibiza ngegama, ningabam. Haleluya. Indumiso nembeko kwigama lakho elimangalisayo elizukileyo, Thixo thembekileyo. Nje ukuba uthe wasixolela ngokugqibeleleyo, ngokupheleleyo kuKristu Yesu, ngoko siyaxolelana ngokugqibeleleyo, ngokupheleleyo, kwaye sikhumbula isikreqo asibuyi sibe sasikhumbula, ngokuba wena ulibele yonke into, ewe uyiphosele kulwandle lokulibala. Asinokwazi ukuginya Nkosi. Oh Thixo, uthando lwakho lukhulu luhle. Enkosi. Ngoba siyazi ukuba siyathandwa nguwe. Ewe, sithe sangcamla uthando lwakho. Sithe salwamkela. Thixo thembekileyo wasezulwini. Yanga ungathi ukukhawulezwa kutshilwe ukuba uthando lwakho luthe lwathululwa kuthi sonke ngawo umoya. Nkosi ethembekileyo, unako ukwenza. Haleluya. Uzuko, uzuko kwigama lakho elimangalisayo elingcwele. Haleluya. Udumo malibekho kuThixo. Amen.